Ndo dzula nda humbula, ndo dzula nda humbula nga ene. Wa zwi ḓivha ndi a mufuna, mudzimu vho ri nena ene. I just wanna fly with you, ndi musumbedze lufuno. I just wanna be with you, ngauri eno na lufuno. Ndi a mufuna, zwa vhukuma. Play with me, smile with me. Kundu dzawe, lunako lwawe, lufuno lwawe, mbilo yawe. Zwoṱhe zwanga baby girl I like it. You too cute and you cannot hide it. Fly with me, let's get high, get smoke, run with me. Let's get high, get run wild with me. Fly with me, fly, fly with me, fly, fly with me, fly. Yeah, we'll go to the top, cause they don't know. Ndiyamufuna, zwa vhukuma.